lo sangqinile ngizosha ayisho yebafethu mina nezami simoja mina ngizosha imoja mina ngizosha simoja ayisho yebafethu loba nisiqopho nisihlela umona simoja awusayixova awusayinyova sifuna idola umadiba siyabadida ifieldin like shibobo awusimoja eyi jonga phakwetini sitokapatini awukaqala umcimbi singakafiki thina basibiza ngofisha ofisha bakhula kuluwazelane sithe siphathe isitwane ngoba sayishova ingolova Ingolova, le voice yamyenza imali You got a pimpincha Ayisho yebafethu, kalo sangqinile ngizosha Ayisho yebafethu, mina nezami simoja Mina ngizosha, imoja Mina ngizosha, simoja
Danke impilo monga umdala usangcinile senkhathele uncenga abantu manje intwana incenga impilo sila nemimoya kumini is part of impilo all these generational curses azoqaqeka amafindo i-rap kumini ubizo I done came a long way I'm glad uSkizzy hit me up manje intwana isenza imningo God gave me a gift monga umdala ngalo sipho manje living a dream senza imali ngalo mphimbo I'm a powerful spirit I ain't got no limits I'm down with the screws they say I won't do it I'm glad that I did it ngazale lempini isikhali ziningi maphupho maningi Kondo ukhona hlangene sibaningi I'm a man on a mission and I got a vision The way that I'm feeling so vicious You can't stop the feeling Angilali with niggas, I'm here for the millions And this is the reason I'm pouring my pain on top of the lyrics
Ayisho yebafethu, thalo sangqinile ngizosha Ayisho yebafethu, mina nezami simoja Mina ngizosha, ngimoja Mina ngizosha, simoja.